osebenza imali umuntu oyeshe bashela bashela umuntu oyeshe bashela osebenza imali wo bashela imali bakonga mishongova bashela mishongova bashela
Seven days.